yaagoba Simore nay. Holi to hareji e dukoji gondi e der mon di gummi mat wonadi gummi ko e bellanteje mon kaboje e der berde monde. So on muyama hunde on danyani tan on barat koye. So on jidi hunde on donki hebde dum tan on rukudat kabon on danyata sabu on gona nyagotobe al kadi hadat on hebde ko nyagoto don ko ko mijoji mon moyani jiddon ko ko nyawndirdon bellanteje mon onon firtobe aadi mon e Allah be mat on ganda yidde aduno ko ande Allah jiddo wonde sehil aduno won tat ganya al woto cikke ko sababunde hay hunde pindidi biiri
Allah ina hortini ruhum wadi emen o ha ina hirana dum
kono non Allah rukki en moddere burnde mawnude kadi ko dum wadi ena winda
Allah ko dunkido farnibe o rokkata moddere makko ko yankinibe
de non jabane Allah ndartude iblis togo woddo on battode Allah batto on bako dinobe codo de e baktuuji mon nafi geji labine berde mon kamtode cunode ngoye mbatte jaleede mon sunare weltare mon yunginaani jankinode e yeso jomiraado o bamto on bandiraabe wota hay goto e mon biskit goddo kala biskit do bandum walla nyaawi dum biskiti sare o te nyaawi dum kono so tawi a nyaawi sare a natti wonde dewoo dum a wonti nyaawoo dum ko goto woni lelno sare woni nyaawoo jom baawde dandude e halkude kono holi an saka ada nyaawa ko deedo ma joni non onon wiyoobe hande ma jango ma min jaha sahare nangam min mbaɗa toon hitaande min njulo toon kadi min daña kaalis keɗo ɗe kam on ganda ni hay to ngurdam mon jogori yumtude jango mbayɗon kono cuurki peeñki e saha daɓɓo tan majjini ko ni kay potɗon wiide so jomiraɗo o jaɓi ma min nguur min mbaɗa nangam e nangam kono noon ko on farneɓe kadi oɗon piito becce mon faaro wayga noon kay moƴƴani e nder ɗum ganduɗo ko feewi waɗani bakkudini.